Papa Lacusini.
You are now in the zone.
Niliwachanga mambo ya pupa, kama si chupa basi kuna msupa na kuta. Techniques amenipa beats na budi kufinika. Mimi na wapa hit ni ngoma wanathirika. Young OB, young OG, na jaza pengo kati ya Mombasa na Nairobi. And while you hating, I'm busy tryna get it. Flow wanga slippery, utadhani wala spaghetti, huh? Mababu walipigania uhuru, mamama waka wale lianduru. Na story haijawahi badilika, kila siku mjukuu andanyongwa na ushuru. Mababu walipigania uhuru, mamama waka wale lianduru. Cheki maskini anazidi sota, ndoto hazitimi, tajiri anakaa kokota.
Kama zamani yo,
bado wanazengua.
Kama zamani yo,
wanatuchocha tu.
Kama zamani yo,
maisha tunapambana.
Kama zamani yo,
hakuna diambo. Fresh toko uswazi motherfucker, bado na wachapa pamba hadi mziki na takata. Papa la kusini zela machanga moto, na boga mawenga utadhani ni overdose ya mondo. Yeah, kwa flow etri na finesse, na weka making kando ni kama nacheza chess. Hawana bricky show, wanacheza kwa simu. Najiuliza iki kizazi kwani kina wazimu. Mababu walipigania uhuru, mamama waka wale lianduru. Na story haijawahi badilika, kila siku mjukuu andanyongwa na ushuru. Mababu walipigania uhuru, mamama waka wale lianduru. Cheki maskini anazidi sota, ndoto hazitimi, tajiri anakaa kokota.
Kama zamani yo,
hatuheshimu wakubwa.
Kama zamani yo,
pombe ilikuwa ya wazee.
Kama zamani yo,
tunawana mitandaoni. Nguruwe wanaona gere, nguvu za Kenyatta na busara za Nyerere. Mtazamo unavuta ka binocular lens, punch zinakata kata hate jugular vein. Cheki wazazi wanaturithi ukabila, vijana wamepotea, jamani wapeni dira. Twajisahau, twajidharau, twazidi sota huku wafisadi wanapiga bao. Mababu walipigania uhuru, mamama waka wale lianduru. Na story haijawahi badilika, kila siku mjukuu andanyongwa na ushuru. Mababu walipigania uhuru, mamama waka wale lianduru. Cheki maskini anazidi sota, ndoto hazitimi, tajiri anakaa kokota.
Kama zamani yo,
siku hizi kuna uhuru.
Kama zamani yo,
wazazi wamezembea.
Kama zamani yo,
madogo hawana